You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
Commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
listening to the African Music Mix, right here on the Voice of America.
The sun's blazing, it's hot. I'm shaking, I'm nervous. I got to know the time, who's got a watch? Forget that, let me check the city clock. I got to meet Nas and Wiry, they're at the spot. It's 11:32, I grab my phone. I got to meet Nas Easy first, so she doesn't feel alone. Nah, which is the easiest route? Should I take out my tattoo or take a taxi in her pursuit? Nah, I think I'll take the taxi, cause this business of stopping in bus stops. Nakwambia Misitaki. Nas yupo.
Hayuko, alitoka na haraka kibeba mfuko.
Sa, naweza tumia simu, ni mkol.
Wewe vipi, uko wapi, niko home huku kwenyu, sisa kuget, sina bahati.
Vipi bamzi, tafash walahi, nimetoka hali hata bila kunywa chai. Nazesha, kutoka asubuhi na wadrak maadui, hata nimeva wig na sunglasses. Hey, nilipita tao, hawanijui. My fans hata hawanitambui. Sasa nimejiseti karura na kashtura. Nimejikamouflage kama chubi. So, usiwe na pressure, usi lose control. Mchezo tutaucheza kwanza. Kama na chapa zangu nimezi forget kwa meza. Na neno mob kwenye simu, siwezi kukueleza. Operation ni phone tap, na kupa nusu saa ufike. Huku nikipiga malaya.
Hey, sounds perfect.
Satiza kumefika tena simu hawapigi.
Nina hema hema, makara wanitafuta hawanitaki vyema. Mobile nimetupa, Nairobi River nimevuka. Fence kadhaa nimevuka, afadhali nimecheki duka. Things in a get hectic, they're on my trail. Fanya chop chop, I got to bail. Stressing na nigonga kama hama mini nail. Kwanza, uko wapi?
Niko nje ya Kenpom, opposite ile duka ya Safaricom. Ile yuko pale ground floor ya Hilton. Anybody cause a legal, I'ma bring it on.
Chill, keep it on the download. Tuki cause drama, cover yetu to type low.
Yuko wapi bamzi?
Hata si juwi, bala, na squad gari ya makara. From far, haraka, tell me where you are.
Sina me getting kinda hungry. Mimi ato pasina now while you find me eating something. I'll be the one in a fireman suit. Cowboy boots with a glass of mango juice.
Nipe dakika ishirini. Uh-oh, gotta go. I think they've seen me.
This is the NN recognize. Kaini chonjo mukichu karibia muta. Kula udongo kwenye mchezo. We bring truth, sio uongo. Tuki rock shows toka Kenya hadi Bongo. Recognize, kindly join your mukitu karibia muta, kula udongo, kwenye mchezo, we bring truth, ya uongo, tukirock shows toka Kenya hadi Bongo.
Niko pale basi nimengoja, nikasikia mkono kwenye bega moja, jini nani?
Bro, yo, where you been? Been trying to get your ass, it's a 10:15, I try to call, even try to make your page a beep.
Sorry, the mobile subscriber cannot be reached.
Wapi no, and as easy as it go, no matter where she go, now she keep it down the low.
By the way, where she at, yo? Where's my baby? The phone cut. Last we spoke, it drives me crazy. I hope she's tight. I hope she made it to alright. I hope she got past the cops, yo, without a fight.
Me talk to her about 10 minutes ago. Then she had to run because the cops are gonna know. Plus she said we got to keep it on a down low. If they find us, then we'll be rocking any shows.
Missing breaking news is something that you never have to worry about.
VOAAfrica.com.
It's always there on our website, VOAAfrica.com. First, fast, fair, and in-depth news is what you get.
Danga chai na sunda chini. Wakati natoka huko kidacho mbamba kikinitoka, nikaona tota nguvu nikajikuta nimedopoka. Dada habari, samani naomba niulize swali. Akajibu,
maskini koma itafadhali ngoma gali.
Unajua dada,
we vipi, hebu nipishe.
Dada mbona mkali,
we kinyango kweli aishi.
Nikasema inshara, hiyo yote sababu fukara. Nisije nikakubaka, nitupa sedo nikaweka para. Nikachana naye sehemu za nyuma kistingisha. Nilikula kwa macho hadi yangu haikuridhisha. Nageuza mkokoteni na kuelekea maskani. Nikawapa stori machizi wakanicheke kabotani. Nilidema maskani, sikuwa natenda. Na nilikuwa nikitafakari ni vipi siku itakwenda. Kumbe kuna gari ilikuja na kupaki karibu yangu. Sikuweza kuisikia labda sababu ya njaa yangu. Nilishtushwa ghafla na mlio mkali bahoni. Nilipata mshtuko na hofu kubwa moyoni. Kuangalia pembeni ilikuwa imepaki Toyota safi. Kulikuwa na sura ngeni ya malaika akaomba tafu. Nilisita kunyanyuka kwa sababu nilikuwa mchafu. Na alitoa 10,000 na alikuwa akitaka dafu. Nilipokea hela alichotaka nilimletea. Akakipokea tabasamu zito kantolea. Nilimpa change. Alikunywa maji ya dafu, akanitupa na kunigonyeza. Niliganda kama nyamafu, nikahisi ananiweza. Alinipa busu la huba shavuni, akanchomeza.
I love you.
Akawasha gala kateleza. Jini amentokea mose ya mbali uchabia wendi kwa mentali. Na nani na nini na puti za mentali na kuwa shwari. Na beba dupesa na katisa samole penyu. Mala kwa gafla peli yangu na pati yota matu. Oh na pata gazabu mala nyingi spende galeo. Na ifata gari kuwanza kupaka mala na hema juju. Nijude mrembo
maskini pole sana. Mzigo mbona mzito kweli utafika na usalama.
Na taba samu. Oh nimesha toya mama. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwani hii ni kama kadama. Anakuwa mnyonge, anangata kucha na nitazama. Anaanza kulia, anatoa leso anainama. Namwambia bibie ni mara pili tunaonana. Na sidani kama ni mbaje ibabu tukufahamiana.
Naitwa Vicky na miaka 22. Ni mtoto wa pekee kwenye familia ya kitajiri.
Oh naitwa Jay, ukiniita fara haukosei. Na naishi kwa nguvu za macho siku zenyewe zisogei. Alishuka toka garini na kusema
Jay nakupenda.
Akaruka kwangu mdomoni na kuanza kupata tenda. Nilichomoka kwake na kuanza kurudi nyuma.
Tafadhali penzi Jay jamani nionee huruma. Acha kubeba mizigo pana nani kwale mchuma. Twende mbezi bichi kwangu upepo na povuma.
Sikiliza Vicky, napenda tuwe marafiki. Lakini angi yako utakei kuwa na mtu wa ziki. Hata wazazi wako na mini hawatafiki. Tajiri na tajiri, maskini sitaaminiki. Nafuta kiboko mazio ili sishushe adhi yako. Mimi sistahidi hata kuwa kijakazi wako.
Tafadhali Jay, usitamke maneno hayo. Naomba unielewe haya machache nasemayo. Hadi huu wakati mimi nimekupenda kwa dhati. Kubali niwe wako nitajiita mwenye bahati.
Nimeelewa Vicky, naomba niwaishe mzigo. Tajiri ni mkorofi anasubiri migo migo. Na kila nikichelewa mwenzako napata kipigo. Nasaka na dumba, jua na mvua kwa mpigo. Tuliongea mengi akanipa hela za matumizi. Sikuwahi hata kuziona nilikuwa kama chizi. Niliacha kubeba mizigo pesa yetu likaota mizizi. Watu wa Uswahilini wakasema natumia kizizi. Mkwito. Swala kwenda kwa wazazi wake halikuwa zito. Walifurahi sana kuniona tukafanya tamiko. Walisema Jay, maisha ya Vicky yapo chini yako. Tumefurahi mmependana, kumlea ni jukumu lako. Ilipangwa mikakati kama mambo ya kufunga ndoa. Watu hawakuamini kama mimi Vicky nitamoa. Ilifika siku ya siku mentali Jay ndani ya jumba. Na Vicky ndani ya shera hakuna uchawi wala ndumba. Tulishikana mikono ni nderemo na vipigo. Maisha gani sana bila fujo. Furahi sio kifani lilifanyika bunge la party. Watoto wa Swahilini walibeba wadi kwenye mashati. Zawadi zilizagaa zilikuwa nyingi tena kem kem. Baba mkwe alichukua benzi kiwanda nyumba na BM. Hata zawadi nyingi kutoka kila sehemu. Nilikumbuka nikacheka nilipoteswa na wale madem. Mambo sio doctor, nipo na Vicky ndo my wife. Kidume na ngaa wanajigonga shens type. Nilipokuwa lost home nilikwepa kama ukoma. Mambo juu ya mstari kunisalimu mnaona noma. Sasa hivi napeta na badili gari furu kipupwe. Mwadio ni cheka wanataka ardhi pasupe. Natekea kilingeni ni wapa didi machizi wangu. Tena mara kwa mara siwezi kuwache asili yangu. Vicky ni Jay, Jay ni Vicky Musterei. Kutoka ndana dhiki sa kila siku sherei.
There is no tastier recipe around. The African Music Mix on VOA.
Don't let him. Thank you. kete kono mwele maka asinge oje mina maka 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 Tu parles de cause à cause. Hey! On va le dire. Fonde. Bede. Maka. Maka. Hey, mon amour. Maka.
The African Music Mix. The best African music is right here.
Your friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Thank you.
Playing music commercial free on your favorite radio, VOA Africa.
Yeah.
Music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA. Show.
Ça c'est chouchou.